VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaata tigalgale keessa saalama folakka jalqabeyan gasa sadid meter bandi 19225 Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo amma jalqab amajji 25218 bakkarran daggeffata jirtan maratti nagaan kenye sana daqqabu daggeffatoota kenya attamontan kesummeesitun keesanarra antujube horat
Bulchoti Adunya biya Switzerland magala Davos City marit jiran adunyan gam siyasatin gama malijirenna tin gambar nota tin mankes jirti jedani mariyachu tijirani gannum gannanta president America lena jir ansora lake
malamaltumman gudina Africa danqe jedu ministeronni Africa odu ke satti gaba saqamna gudina wallo magala qobbo ke satti wolitte buinso uma melubbu galafate Odur abod gaba sabarla kamna kuta Minnesota ke sat kanar gamu abani bo afno jenne toko bakato ta Africa af degger sa gocha jara kopi Kenya adda kan garaboda ya turat ya tha angat umra sa ganta Kenya tinwalin thura jenna amagutu mauduf sora.
Minister Ote Haja al Africa khuraf finfinne jiran. Kori ummata malaf malte ni nyachun Afrika guddomi rujira ijolle khayma biyalat baana jidani tin bisandu danifi. Hawwal rakko akkana kees jiranillen buwa wanti kun fidde jechu jiran. Afrikan dibakkana kanani gannat dolar biliyon tokko biliyon dibi tokko tifi afurtami saddeti dabdi jiran. Akka komishini walda Afrika Musa Faki jedutti Afrikan odu Amerika rufu jirtu sanalle irde debite chakasu jirti. Skinder Freut odu tantin finne nutterge tujube nutim.
Dula malamal tumara tigege famu injifachu kajeru matadure gumi ho gano tagamta Afrika tumura torbankana jalkaba muti. Jalkaba walgay ministeru tan imma ala ratti kadubbatan ille matadure umakana ratti fulle fataniru. Itana mumicha barresa to kumamo tumotaf barresaan komishina ojira wachiftu dinagde Afrika senge kandubbatanis isumakana ture. Malamal tumman rakkone arditi ratti fidajuru ilalchise fakkenya dadda tukaniru. Arditin waggawaggaat dolara biliyona 100 biliyona 48 kan abdu ta'u ibsan kun immo omisha wagga kan Afrika nuusa ta'u ibsani jiru kanaaf malammaltumman ibe arditti dunfate ijo ta'u afaan faransayin dubbatan
We have corruption which is corroding so many of our countries.
Haala nama gaddisiisuun malaammaltummaan guddina biyyoota nyaataa kana deemeef guddinni walitti fufiinsa qabu akka hin jiraanne gochaa jira. Kabajamoo ministeerotaaf keessummoonni affeeramtan malaammaltummaa dhibee kaansarii waliin akkan wal fakkeessu akkanaa eeyyamtanan gaafadha. Dinagdee keenya qalbiidhaan sadarkaa sadarkaadhaan nyaataa kan adeeme daawaa furmaati tokkichi malaammaltummaa adda baasanii balleessuudha jedhan. Dargaggoonni kabiyyaa baqataniif du'aaf saaxilaman harmooliin karakkatan walumaa gala hawaasichi miidhamaa ka jiru malaammaltummaa dhuma kanaan ta'u barreessituun komishinichaa ibsaniiru. Harmooliin keenya haala wayyaawaa keessatti ijoollee hin da'an yoo ta'e Afrikaa ishee barbaannu attamiin arguu dandeenya. Sababiin isaas mootummoonni daawaa bituuf maallaqa gahaa waan hin qabaaneef tajaajila gahaa argachuu hin danda'anii jedhan. Sababa malaammaltummaan kan ka'e dheebuu bilisummaa kan qaban dargaggoonni keenya qabeenyaa keenya hegeree kanneen ta'an biyyaa baqatanii galaanatti dhumaa yoo jiraatan kanatti nutis kanaaf yoo gumaachine Afrikaa see barbaannu arguu hin dandeenyu jedhaniiru. Dargaggoonni keenya hoogganootaaf waaltaalee jiran irraa inni amantaa dhaban Afrikaa ishee barbaannu arguu hin dandeenyu jedhu. Dhurataan komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii immoo walga'ii ministeerotaa kun yaada Ameerikaa biraa dhiyeenya dhiyaate irratti illee kan mari'atu ta'uu tuqanii jecha jibbiinsa yaadawwan Yerusaalemiin ilaalchisee dhiyaataniif bajata nageenya addunyaa eegsisuuf bahu hir'isuu kan fakkaatu keessatti argama jedhaniiru. Gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa dilbata dhuftu jalqabamuuf jiraa jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Mootummaan Soomaalee ijoollee 35 dabre keessa kaambii waraana Al-Shabaab keessa guuranii fuula jariitti afur barbaafatu barbaaduufitti jira. Akka Abdiraashid Ibrahim Mohammed jedhutti itti gaafatamaan dhaabu warra harka Al-Shabaab bayeetii jechuun jarkana yookaan immoo ijoollee tana amantii durii Al-Shabaab barsiisee fi rakkinni warri keessa dabarsirra qalbii isaanii jijjiiruuf barsiisuu jiranii achiin dubatti maatii isaanii kennan. Ijoolleen tun agi tokko ganna 18 gadi ijoollee tan rakkin hedduu keessa dabran. Ijoollee tana waraana Ameerikaatii fi Somaaleetti Al-Shabaab kaambii keessatti adee ijoollee tanallee achirraa guureetiin rakkinni isaan keessa dabran gaafachaa waan hedduullee injisee barsiisuutti jira. Habtom Johannes Gazette Esa Ertra, Netherland Jiro, Akinijeruti Motuman Ertra, Nam B. Alajeruler, Namisa B. Sajachuka, B. Alajeruler, Gibirka Felchis. Yojari Fakena, B. Sanida Kofede, Fakena Fuan, Embassy Argachu Malgafa to Gibir Basu, Dibachu Sanigafat, Basuba Nanoma Tinkena, Nukan Karkars in Kenanif. Mutumman bi yedachi leni wa makanati fi jadeti na ambasad der Ertra bi yusun achi jiruba bi Netherland jiru yechu achi baaz. Ministeri haja ala Ertra ammotun ni seir male jira. Wan gibir gura niyo yudubba tan fakkenna fi wan ni seir male hujjata min jirtu. Mutumman akkumduru seir barkum tukov ribbi sagalif. Sagaltami afur keisat baafate bi yijarrachu fi seir veana le ratmerkane fateni. Nam bi yala jiru khori bi yanjaran irra guru ni wam seir alle keis jira aja chun dubbat. Tamanta jika sujir tentu lalu ni VOA seganta. Fano Romot. President in America Donald Trump court abi WEF World Economic Forum biya Switzerland kopeseti magala devos jira. Waltaji dina gidi addunya WEF jira ni. Gannum gannan taanitin wana addunya ngam jirennatin gam siyasati fi. Gamo barno taatin kesi jirtu lalani akitwa yesu malan ille wana durrat wal mariatan. Maritana dure iya addunya bebe kamo kumla mafri bishan tahani gazete sota addunya tifi na meddu titruf. Bulchoti khor khandufan chuftinu yu kharor addunya wa yesu dandani fi kharor biyiti si kabdullen dubbatna muyu. President in America Donald Trump kharor isa ka Amerika asamfan na wana mo American First Jero kesati. Daldala addunya kakajil chani bibi yalati Amerika trufulle karat irrat dabalu fi mirkane sufach dabr. American gan khudan isa deti kesatar president isi achitir gat nami ege dake Bill Clinton.
We strongly believe in dialogue, and I think the fact that the president of the U.S. is here.
Nu maritru gefan president in America as jirachunu akadunyan walkite walmariati tolchajira presidenti waltaji dinagde addunya borge brende. President in America Donald Trump machine waya mech ani fi mi owu adu tingurra tan solar panels kabi yalati America dufretti karat dabaluni guyari ingadda malattes. America mi akana kanirra faida guddon argattu yokana mo daldal kanirra faida in argattu jen.
These executive actions uphold the principle of fair trade. And demonstrate to the world
United States nama namu faida kesa argatu kana mo wan namu faida kesa argatu takdu gefata dunya gar sifachu jirtmale faida ufit ingattu tanafa jaj kan baf neger mumme minister indi Narendra Modi ammodu bi president America tana akati bitlala warakbiyete walirawabitte walitngurgura netolchu fi qarata dabalu tufu jiraje kana mo humna kasi tolba ujiraje jari kunene akad dunya akfeet walindaldalachu ndende netolchaje minister kunene president America Kara faida Amerika asan fannajada biyiti hedduna motana akribiyit lalti. Abbana langa adda Amerika Rasha filanno prezidantumma Amerika kesi seinu fudibachu si irrat bulchot Amerika motumma Trump kesi ujjatan korachu ujjira ka korachu ujjir Robert Mueller prezidanti Amerika alle korachu ufokana mu agafachu ufkurfo jira. Trump illen wanga fatansun seirat kakatetin debisa jadeetin dubbat. Ittilaal ta akka tanalle akka tudubba nullo kana mo akka nugafatan ille waan nugafatan seeruman deebifna laalu jirra koppi jirra ugumalle koppi jirra jechuun dubbat President Trump. Rasha fi bulchiinsi safilannoo presidentumma Amerika barkum lamaaf kudhani ijaarratti wamtokkolle seer male waliin hojjanne jedheetun ammallee deebite kakatee mormachuu jira. Directorii FBI kaduri Robert Mueller yoom akka Trump wagaafatu ammatti diideessanii dubbachuu baatulle torbaan lamaa sadii keessatti wagaafachuun oolu jechuun dubbachuu jiran. American had a yumma bi Vietnam wali nkab duja bi fachu uf jirti fakkati bi tawte siru fkhesa doni humni galan waraan Amerika khatu yuru waraan aba chudan daw bi yisunit tergu fi kopi jirti jada ministeri waraan Amerika Jim Mattis. Waan hari yumma te nijabe sidu akdo waan hari yumma te nijabe sa akdo ninke nabi tawte siru fkhes nanno dinange jadan lufatol jufi guddo si galate fanna jadeti nittiga fatama parti komunisti Vietnam bulchitu nuka magalo galate fat Mattis. American akka Vietnam bi yuhudan de titate jirat feena jechuun dubbate. America Vietnam gan kurunye heddu ti asittiyo hari yumma duro wali radaba nam wali ti debi ujiran president America kaduri. Barack Obama ti ganna la mandurat bi yitana hari yumma wali nkabat jufi. Ti jajjabe se ukana mo hari yumma tan wali njabe fatan. Sun indurat akka Vietnam irra mi warana tingur gurre fi irra him bitan lele uwa turani bi yitituna mantana America irra dolara miliyoon torbaatamaatiin wabitachuu jirti. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchinsa naannoo Amaaraa godina Walloo magaalaa Qobboo keessatti mormiif walitti bu'insa uumameen hanga ammaatti namoonni torba du'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Namoota du'an keessaa tokko dargaggoo yoo ta'u, miseensotni raayyaa waraanaa lamallee keessatti argamu. Jiraattonni kun akka jedhanitti walitti bu'insi sun kan jalqabame magaalaa Waldiyaa keessatti hidhattoonni mootummaa kanneen namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwatan murtiitti haa dhiyaatan ka jedhaniif dargaggoonni magaalaa Qobboo keessatti hidhaman haa hiikaman dhaadannoolee jedhan dhageessisuun jiraattonni waan mormii ba'aniif jedhu. Tsiyoon Girmaatu gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Godina Walloo Kaabaa magaalaa Qobboo keessatti mormiin kun gara walitti bu'insaatti jijjiiramee dhaabbatootiif konkolaataa mootummaa, dhaabbanni misooma qonnaa, waajjirri paartilee qabeenyaan abbootii qabeenyaa gubatanii jiru. Gama kaaniin immoo gosarratti hirkatee qabeenyaa fi manneen dhuunfaa akka jiranitti gubachuu isaanii jiraattonni dubbatanii jiran. Hidhattoonni mootummaa lafaaf samiirraan uummata hiriira mormii bahe irratti haleellaa geessisuu isaanii fi heliikoopteroonni buufatanii boodas samii magaalattii irra marsaa akka jiran jiraattonni ibsanii jiru. Kana malees namoota ajjeefaman yennaa ibsan.
Isaan sabaatti galuu annasu makkaakaya maldumutaan eekosolu buzaalu.
Hanga ammaatti nama torba ajjeesaniiru. Raayyaa ittisaa keessaas tokko du'eera. Kanneen madaa'an hedduudha. Bakka Araamoo jedhamu irratti heliikooptara qubsiisaa turan. Heliikoopteraan olii gadi samiirra deddeebi'aa jiran iddoon sun dirree xayyaara bara dargii durii turee jedhe. Dargaggoota rasaasaa fi boombii himimmaan sun daandii irraa gadhiisanii konkolaataa shunkurtii fi timaatima fe'an darbaa jiru. Kunis konkolaataa waraanaa Oraalii jedhamuu fi raayyaa ittisaa marfamanii ta'uu dubbatee jira. Mormiif kaba'amee fi gara buufata poolisiitti yoo ta'u namoonni hidhaman haayikaman jechuun ture. Kunis dargaggoota komaand poostiin dararaa ture fidee kaa'e irratti ture. Gaaffii dhiyaate fudhatanii hiikuu manna magaalatti haleeluuf turan. Kanaafuu uummata muufachiisee manaa yaasee jedhee jira. Sanbooda namoota odeeffannoo kennuun nu haleelsisaniif reebsisaa turan ittiin jedhan manaaf qabeenya isaanii akkasumas dhaabbatoota mootummaa gubuun jalqabame. Manni murtii, waajjirri bulchiisa magaalaa, waajjiroonni gandeen arfaniif kanneen biroo gubataniiru. Koram, Waldiyaa, Saqoxaa, Maayicoo, kan keenyaa dhaadannooleen jedhamanis dhaga'amaa akka turan jiraattonni dubbatanii jiran. Sababii biraan hiriirri ba'ameefis. Obboloota keenya kanneen Waldiyaa irratti gaddanutti dhaga'ame ibsuu fi dargaggoonni kanneen ummannis ka'es kanuma qabeenyaa Tigrootaa tokko tokko gubamaniiru. Garuu sanbooda tarkaanfiin haaloo ba'uu fudhatame hamaa ture jedhe. Raayyaan ittisaa buufataalee meeshaa gurguddoo qabatanii akkasumas namoota torba ajjeesan isaan kana keessaa tokko daa'imaa jedhe dugugamiinsa sanyii gitan qabnee jechuun ramadee jira. Baqannee deemuuf marfamnee jirra. Dullaan reebicha namarra ga'uurra rasaasaan obbaafachuu wayyaa jedhe. Xaaliyaaniin iyyuu akkas miidhaan geessisne kanneen yaada kennan keessaa kan dubbatame ture. Heliikooptara loltuu guuranii dargaggoota ajjeesaa jiru jedha. Gama kaaniin immoo jiraataa magaalaa Qobboo fi dhalataa Tigraay ka ta'e sagantaa afaan Tigreetiif akka ibsetti.
Tigreyochi ቤት እየተቃጠለ ነው ከጓደኛ ቤት ነው ያደርኩት በዛ አማካኝነት እየተጠናከረ
ሲሄድ ማን ወረ ትግሬ ጉባታ ጅራ ማን ህርያ ኮምቡሌ የሮ ሃል ጀባቱ ራያን ኢትሳፉ ምኖቲን ነገኛስ ሴናኒ ቱራን ገሩ ዋኖ ጀታኒን ቀበን hokkarri jabaatee manneeniif qabeenyaan waan gubataniif aan daldalaa waan hin ta'eef suuqii fi mana jireenyaa qaban ture. Amma garuu lamaanuu gubataniiru dhiyeesseen allaamaaxaa jiraa jedhe. Kan Tigree waan jedhame tokkoyyuu hin hafne sanas ilaaluun hin danda'amu rakkoo guddaadhaa jedhe. Waggaa 21 yeroon Qobboo keessa jiraadheetti maatiin koo garuu amma ayyaanaaf gara Tigraayitti malanii turan. Dursee kaleessa galgala odeeffannoo argachuu kootti akka miliquuf na gargaaree jedhe. Odeeffannoo gama mootummaa argachuuf jecha daayirektara waajjira dhimmootii kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaawunii fi aangoota kabiroo argachuuf yaaliin goone hin milkoofne sababiinsaas bilbilli isaaniin ka'u akka arganneetti dhiyeessina jette. Ion Girma, Saganta Afana Marara.
Saat ini menggelar kesalahan afdekika afirmasi asnu Brahmo wari radar be kudalam afdekika afirmasi anta era wadlekanan saganta afetichen. Talia Sami, one less safe, head to Galatefan. African Economic Development Solution, AEDS, Kajet Amut Abata Kamotu Mantain, Godina Minnesota Kesa, Tibaka Tota Africa, Gamadinak Dating Jajabesu of Abate, Lenji Kenurak Abe, Amakatalik E. Argatani, Ojimata of E. Banatanit Walumagal. Akata, Hojmata Dinagde, United States Kesa, Akabaratan, Bakatota of Tajajala Kenna, AEDS. Hawas Oromo Dabalate, Namoni by Intajajala Kenna Mukanan, Fayedamoto, Director Olanan Abaticha, Obugan and Abruk Ibsaniru. Gia Hagaya, Derbe Kesa, Wahili Kenya, Tigstigam Megara, Minnesota, Temalte, Kopik in Desite Kesa, Kanara, Kanara Fulefat.
Wajirat abata mitmotumma African Economic Development Solution jedamundi namoda hojimata ofi banachu barbadan ammana bitu barbadan an dinagde an fo yesuda mala barbadan ifi mala san iyafatan santu wal argata AEDS dabata buada oduntain hawasa tajajiluda jijiruda dabate anjedan directory olana dabaticha obo gennana burqa galgaloti
gorge jirukanati Dinak den gudacho kadan denu yo bobane market yo gone kanafi cultural nodi asette umne recho St. Paul Minnesota kanati clienting ke nini ummata Africa hunda yo tajajilla East Africa nimba yatani namota Romon kamna namota Australian kamna namota Somalian kamna West African kamna
obogannanan angara United States ufan. Ugota digdaman dura ugatau, magala St. Paul fi Minneapolis, magala laku jeda mankana kesa, ugota baayi jira chunisanimo, kawa gamadina gdetin, hawasa bakata kesa jiru, rakina sani falabar baduda akko jetan, isango chusadu batan. Haluma sani nis barakumala maaf saddet, buurefa meda batich.
Yero kara non-profiti njiokana galu, barum sahara non-profiti kesa uje mbeko yuanin. Barum sikia undergraduate ille financing for the master's degree MBA in financing specialize gode one hara ture business case senu in Sudan na mali fi soda wanti na mota ba yake na ka duban nuhambisu namoni kunni nandura tille namoni mata oromo kanni daldala case akagalan wanti sunini nandura lenjira efforting ko lenjira yokiya
Dinagde United States kesatti gahe gudda tabachuda gufun baqattoni Africa isan qonnamu kanin addalat Dr. Hassan Hussein abatichet sagantale injifi ademsa hogganani leinji kennanis
biyekana balin lekma jirura kollejira rakonjiru malenne namonni gurraacha fi argite hawaasni moggeeffame jedhan marginalized communities kuni liqa argachuun hedduu isaanitti ulfaata. Namni adii tokko arruma ka'ee business planii qabaate baankii tokkotti hoseenee liqa argachuun hedduu itti ulfaatu nama akka kenna fakkeenya gogaan isaa nu fakkaatu kun aksanti cabaqaatiin afaan ingiliziitiin cabaqaa achi yoo dhaqee liqa argachuun isaa hedduu rakkisaa jechuudha.
Karaa biraatiin immoo bittaaf gurgurtaa akkasumas daldala tajaajila adda addaa kennuu keessatti gumaachi baqattoota Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatanii guddaa ta'uusaa bu'aawwan qorannoo in agarsiisan. Kanaafis egaa oromoota baay'eedhaa fi baqattoota Afrikaa godina Minnesota keessa jiraatanii leenjii kennuudhaan liqiis akka argatan ADES qarqaaraan jiru. Obbo Gannanaan rakkina bifa kanaan hawaasa baqataa keessa jiru amma danda'ame furuudhaaf itti seennee jedhan.
Non profitii kana keessa seenuu fi maallaqaaf ispeeshaalii biyya kanatti maallaqaaf jedhanii seentu. There is no money in there. Maallaqni hin jiru. Yoo onneen nama gargaaru passion to impaakti hawaasa gargaaru nama gargaaruun onnee keessa yoo hin jiraanne industirii keessa jiraachuu qabnu miti. Baay'inaan hundi keenyaa iyyuu namoonni non profitii kanneen keessa hojjanii. Impaakti nama tokko caalaa waan tajaajilu isarra hundeeffannee ka hojjannu jechuudha.
Mee amma immoo hojii dhaabbanni kun erga jalqabee hojjechaa ture leenjii kennuudhaan odeeffannoo dabarsuufidhaan akkasumas qarqaarsa teeknikaa fi kaanii kennuudhaan hojjechaa ture irraa namoonni milkaa'an hoo jiraatan fakkeenya laalla.
Waa'ee nama tokkochaatiin itti qaqqaarramu nama tokkocha gargaaree bizinasa banuu hin danda'an. Namoonni isaan bizinasa banan kunniin ammoo dalagaa nama biraatii banan carraa hojii nama biraatii uuman qabeenya qofaa isaaniitii guddisuu qofa osoo hin taane qabeenya isteetaallee biyyaa kanaallee jajjabeessan baay'ee jiran namoonni nu gargaarree nu walii hojjanneet uummata qofa gargaaruu osoo hin taane guutuma biyyuma kana gargaaran hedduu jiran.
Fakkeenya guddaa tokko Diilaa Reestoraant yeroo jalqabu gargaarsa ADS gargaarsa obbo Gannanaatiin ijaaramee har'a sadarkaa guddaa irra jira. Kabiraa namoonni lakkoofsi isaanii hedduu namootuma waajjira kanaan leenjifaman leenjii kanaan dura lamaa sadii jiran osoo akkasitti taate harki guddaan isaanii biizinasii jalqabanii jiru yookaan jalqabaa jiru. Kutaa tokko keessa nama kudha lamatu jira kana keessa harki shantamaayyuu biizinasii yoo jalqabu taate kun guddaa jechuudha.
Wanni isaan kaffalan jira yeroo as dhufan.
Gaafii gaarii nama tajaajila kennu kanaaf waa akka isaan waan keessaa qoodu fudhatan san jabaatan yoo leenjii ka ta'uu taate leenjii san keessa akka itti cichanii keessa fuufan barmoota manaa yoo ka ta'uu taate waan san akka fiixan baasanii waan xiqqoo fakkii taatu irraa fuunu jira. Fakkeenyaaf daldala barachuu akka barbaadan taate dolaara 75 akka baasan gaafanna. Saniin alatti loogoo isaanii tolchuu haa ta'u, biizinas kaardii isaanii haa ta'u, weebsaayitii isaanii tolchuu haa ta'u, akaawuntiing siistamii isaanii argitee qopheessuuf haa ta'u, gorsa barbaachisu kennuuf haa ta'u, liqaa kennuuf haa ta'u, mana hojiin barbaadu, akkaataa ijaaramaatti caasisan hojii kan hundaafuu wanni isaan irraa gaafannu tokkollee hin jiru. Ijaaramaa kenna gargaarsa faawundeeshinii garaagaraatiin gaggeessina jechuudha. Mootummaa dhalli yeroo garii kontiraata qabna jechuudha tajaajila kennu kana. Uummata kanatti tajaajillee deebinee immoo warra mootummaa biil gochuun isaan irraa galii haqa tokko arganna akka irraa fi harki guddaan immoo faawundeeshinii irraa arganna jechuudha.
Tole dhumarratti egaa doktara sanatti nama hawaasa oromoo keessatti beekamtu siyaasa oromoo keessatti nama baay'eessi beekaa namni baay'een biyyaa. Dhimma garaagaraa sababa adda addaatiin ba'e haala adda addaatiin biyya na dhufe namni baay'een sammuusaa dhimma qabsootiin qabama jechuudha. Amma biyyi keenya bilisummaa argattutti amma uummanni keenya ofiin of bulchuu jalqabutti waa'ee dinagdee rakkachuu hin qabnu warri jedhee yaadullee jira. Dinagdeen akkamitti qabsoo Oromoon jedhu san bakkaan gaha bakki dinagdee maalinni san keessatti.
Gaafii gaarii na gaafatte bakki dinagdeen hin jirretti aangoon siyaasaa hin jiru aangoon siyaasaa yoo maqaaf taate malee. Dhamaan namni aangoo bakka hundattuu biyya kanattis ta'ee boru Oromiyaa keessattis haa ta'u biyya Itoophiyaa san keessatti aangoon dhugaa nama qabeenya qabutu aangoo qabaata. dogora hawas oromo kisati kafso oromo kisati bara idu dawacha ture kisatoko namnun dogora siyasa yakabun kuni dogora guddana tafakata hawasuma no jiguddada dinage hawasa guddusun no jiguddada barmoto balisun no jiguddada arti mata faya mata guddusun sansi guddusun kunmo qafsolle qafsa daldalalle gocha qafso gegefsu wandandamufi kun akwa wulfalle sutlalun dogura kesa tokko kanafi business qabachun mo namheddu cerra bana hoji heddu uma namota argite ofiyojjechu nu mobilisu magudda sikenna euro barbat sente euro barbat tbu matike hoji euro ga qabachu tadu ga da euro gel qabate kono fisun sa injira sa dera hojechu injira duru dibban inni hawasa raqabatu wan gababdutti man sontani balla da ichuda kanaf ke setu hawasne kenne kuni hawasne romo kuni euro akumatule beitu garadal dala kana gudda tibirqanan turre amma baracha jirra hawasnelle duran argite namubrabra namubra dromsu ada ka goddesun amma namake ne jibaysu qamna namake ne rabitu qamna namake ne tugurguru qamna ne yidukun babalacha wanjiru fi jijjira magudda hawaske ne ke satfita jirre ne abdanna fedi sani debi kenuf jarmani kunu dabatechu amma le atu fundurale hawasne kenna kara kana jabachun mutanno wuli kennun nama dromsu wal dromsu yo namni oromo to jabate drome bua guddanu qabatechu da ebalu argite namni kun nama oromo to jedan argite ka bajannu dagama kana fi namni kenna kara kana jabachun isa qafso akomotat kegesa gegefa majuru kanafu gumacha gudda kenna wantef kanaratti fula kenna debisun qafso gegesa wan barbaisu tokkedya
akala fatti rafani akuma jedanega dabani African Economic Development Solution Unit gamakanan hawasni ode fanno dafi wanno akkaqabatu ejjecha jirra jeda kesmota kiyya salato majichanin qobbi kiyya tumura ani tigist gammeti nagahan
gabasa kanaf kan video dan qindai kabro marsariti kenya voafanoromo.com gabasa adda oromia tinno jedu jalat argu dandeisa odut umraf gara soratan sindebisa
Mr. Otoyha ajala Afrika korafin finnejirani hori ummata malaf malte ninyachuni Afrika guddo medu tijirti yolle khayma biyarat bana jadani bisan dudani fi hawan rakko kana kezjirani wan dun dibamu jirani yechun kor kan ratu batan Afrika nak kana ne gannat dollar billion dibito koti fi afurtami saddeti dabdi jada war record ay kunen mutumman somali yolle soddo mishani turban dabr kes kambi waran al shabab kes aguretini fulatta furu barbadatan qopesu fi jira ijolle tane keessa hagito kogan kudani saddeeti jala al shabab jal turani rakkini sani keessa dabarsani cindu batti maati sani kennu qopau jirani waran amerika ti fi waran mutumma somali tijolle tane kambi waran al shabab loletini arkabas President in America Donald Trump korad IWEF World Economic Forum biye Switzerland magala Davos ikope sefas jira walta jidi nagdi addunya IWEF jirantana gannum gannan tani wala dunya ngam jirenna tin siyasati barnota tin kees jirtu lalane tini kharor biye ti hokko bi addunya jiru Abdulle namu yadirat waliken abana langa adda America Russia ne filanno presidentumma America kees seenu fudibachu si rat qorachu jiru bulchote Trump le qorachu jira Robert Mueller jechu itansetin president America wagafachu fukana mo qorachu fukurfojira president Trump len war nagafatan tebisu fukurfojira jechu ndubachujira mari tano kana mo qopitana yukana mo gafitana torballa masadi kesa tolchu no lani jedan matano dukano
Radio Sagale America galgala kesa sa alama folakka jerqa beyanga sa 8 meter bandi kudo sagale yukan kilohertz kuma kudo shanif bashanif saddetam kuma kudo shanif bajaf soddom kuma kudo shanif dibatorbaf kuma kudo shanif dibatorbaf saddetam ishanirat meter bandi digdami lama yukan kilohertz kuma kudo sadif basaddeti jatamarat meter bandi digdami shan yukan kilohertz kuma kudo tokof dibatorbaf digdam kuma kudo alamaf dibatokof kudanif kuma kudo alamaf dibatokof afirtamarat wetata angejmatat qopi afana romon debarsa trawata qopi boritin wolit debina nagatti bula am saganta afana marat tifufu